time to time for all the good.
Polo kuwai kufika, karibu ni kupe picha. Maybe takupa motisha, oh inaweza kukutisha.
I knew I wanted to rap, but hapa kati lika tisha. Now tell somebody, don't tell somebody. Kwa mafida yupo town and I'm here for the money. Japo kuwa paza money, hawakuwa na imani na. First body lianza home, mommy and daddy didn't believe it. Second body kwenye street, hip hop for boys, better if you leave it. Nisha panda stage, waka nizima kapanda yang kila. But that was a stage for me to be here. Na all is nikila na kila. The dreams mean I is it for real.
Brotherhood wako lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo. Lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto wako lindo.
Hola la, miss you need you
in on the low.
Hola la, miss you need you
in on the low.
Hola la, miss you need you
in on the low.
Shovu shovu,
yeah.
Wapumbavu shika dabu zenu na za mababu. Kitu konki, kavu kavu. Wana pita pita wachomo kiguu mbavu mbavu,
you know.
Never regular, mambo moto moto. Mama stora popular, acha uombe foto. Mchele mchele vyakula, gemu na yofuto. Na pachoko na sitaki kubato na watoto. Ikwa wote wana mini kuja mini power. Na tuongezo ongezo upendo kwenye chuki dawa. Aga love for them girls wanofanya sawa. So kugawa gawa bifu ndogo drama.
Dada hood wako lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo. Lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo.
Miss you need to
get on the low.
Oh la la, miss you need to
get on the low.
Oh la la, miss you need to
get on the low.
Da da
low.
The mini champion, dada. Real done, dada. I represent the hood, chasing million dollars. Got that swag like Gaga, but ain't no motherfucker. You finna know my name, or you gonna ask who that?
Shut up.
You been addressed by the. Goddess, kitties on my tuna, you are who the fuck honest. Who runs the world?
Girls.
Who gives you life?
Girls.
Who mothers kings and who gives them
everywhere
advice?
Girls.
I see love, everywhere I see love.
Kila mali naona love, everywhere I see love.
All my girls better tell them.
Dada hood wako lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo. Lindo, wako lindo. Unasaka zao ndoto hood wako lindo.
Oh la la,
miss you need to
get on the low.